To the one, do your best. Super light again. Icha icha na die kohutia.
Ah kohutia. Ah kohutia. Ah.
Ate.
Kohutia kohutia kohutia.
Sugu mami,
boko sugu.
Najua ushapitia konani,
boko sugu.
Na bado unadeka dudu. Kono kono, slidey. Pongi pongi na dai kigongi style. Ya donki imetoka ngomongo, imetoka ngomongo. Bei ya mapoko imeshuka, hadina ishuku. Na nimeja kutu, luku, dudu.
Chapa na chapa na chapa nisha. Chapa chapa, baka inaoha. Joba lapa na tabu wala wama. Zanguri moto na kombi ya utahama. Yeo kula, sticky majani. Pate magizani, kijani uchachisha. Nige kubwa inatisha, nda kutoa panty. Panty after panty, yeah.
Dem sugu wana daigu za mboko.
Dem lazima John kaguse. After kugusa lazima John kakule. Kabla kusmash lazima John kasuke. Before ni chape lazima John kanuse. Pana tambu atakama John kashule. Kuja kwangu makejani tu mangware. Juku na venye mina taka ni kudare. Juu kwa juu mbaka chini adilale.
Yopitigali vina peno na boka. Na ukitingisha tingisha na zuba. Bebe you why, bebe you why. Yotimba lefu mina baki na zuba.
Seven throne on boke na kudai na nisuku ina energy utawika walai. Muda madem ini achie we change your ways. Ama you count your days if the money goes will the honey stay. Kuhutia.
Dem sugu wana dai guza mboko. Kuhutia. Amebeba vitu na nice malita. Kuhutia. Daka hutia kaka ugabu.
Mwaga gruneta na zako mbora.